mamu omuchala olaba ky'omwana walwala somero bamugoba bagala sente kyenkukutira omuganda n'omwoyo yesu eyanyamba sobola okuyamba nawe mwesige
emereranga yesu yabipanguza ebyasibanga byonna yesu yabisumulula
Desculpa.